ZambiMusicBlog.co.
Antipa,
I'm feeling it.
Lahir,
Stash in the bed.
Watinzwa horu komeye, untiga aha komeye, wisanji rawa komeye. Watinzwa horu komeye, unsiga aha komeye, wisanji yawa komeye. Uyi wagije ko, ndumutindi. Jeko, ndumutindi. We have plans together
for you,
all together
for you.
Kwa rukundo wambwiraga, yamagambo wambwiraga, yagiye he. Masezerano twagiranye byabihango kwahanaga, wabigize ubusa. Nuzansige, nuzanyange, nibyo waririraga wowe. Watinzwa horu komeye, unsiga aha komeye, wisangira bakomeye. Watinzwa horu komeye, unsiga aha komeye, wisanji yawa komeye. Uyi wagijeko, ndumutindi, ndumutindi. Uyi wagijeko, ndumutindi, ndumutindi.
Umugore ni intate, umukamira impenzi impinduka yazaga kwitaza. Nibuka irya minsi ya mbere, urukundo ari urukundo, ukanyamuneza ibintu byose ari romance. Bebe, wavugaga kutazandeka, ko ngo niyo utekereje ntari kumwe nawe, wumva umubiri wose ibikuba bigukuka. Mpera ko mbishyira mu mutima, abandi bari bose ndabareka. Nabonaga ubikwiye, kuva ubwo ndatuza n'ubu nanjye mbonye marayika. Wagiraga langage n'imyifatire itangaje, ahantu cy'imparaye agatoki ku kandi, heya amanywa nijoro, ntabyo gusitasita tondo cyangwa saa sita. Tu yete ma meilleure comme tu m'avais dit que tu ne seras jamais loin de moi. Gusa nyuma wararutse, ona ibintu birahindutse. Plan A ihinduka B, ntiwakangwa n'igihango. Promesse zose y'amarira yawe ubitera ishoti. Ukurikira ibigushuka, urarurwa n'ivaranga n'agaposte k'umusore muri kumwe none. But I don't care, do my thing, just do what you want, I never mind. Aho wasize igisebo ubu ni inkovu, kandi vubira bimaze gusibangana.
Watinzwa horu komeye, unsiga aha komeye, wisanji raba komeye. Watinzwa horu komeye, unsiga aha komeye, wisanji yaba komeye. Uyi wagije ko, ndumutindi, ndumutindi. Uyi wagije ko, ndumutindi, ndumutindi.
Antipa Lahir.
Blackout. ZambiMusicBlog.co.
I'm feeling it. Stash on the bed.